Ubonisiwe lapala umnqei bajonjo ngwa engase mavumbu sana sendulika ndamadodana lasuda zoshophelela lana ke lonyaka mngana wami ngoba ngifune ekhuluma ovike.